yande joyno wittodi emin ta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde emin Oumou Oumar janganta on nder ko e kibaruji men ni hande sappo e tati lewru mai ñalano ittanane e rewɓe ɓe leydi Niger. Nder kibaruji men ni min keɓam min kala dow noyi fi gurna rewɓe wuro Dakoussa nder leydi Zender wontiri. Nder lawol gotol gol ni barke ñalane de ittana rewɓe leydi Niger ni e rewɓe ɓe wuro Tirozerin nder leydi Agadez nonni ɓe kokkoyi ardiɓe mabɓe talkuru somuno haalaji ko moƴƴinta gurna golleji mabɓe nonni nder leydi Agadez. Nder yewtere men pindinol ni hande min jahan difa do min ƴeewa hano debbo indirteɗo magaram oni tawa kena nder ɓaade laamu bari bariɓe fina tawa ɗume woni mana makko. Tokkomi on nan pirtol haalare kibaruji men nonnon ni hande sappo e tati lewru mai julɗe rewɓe ɓe leydi Niger gol lawol waɗi batu hano lawol capanɗe tati e ɗiɗa ɓere nonni fuu e durwo gongono waɗi nonni ko moƴƴinta hano gurna rewɓe nonni keɓe gurna lobbam fuu haɗay nder wuroji leydi Niger no wodi rewɓe gomɓe no torro hano wuro Dakoussa nonni leydi Zender gam fama heɓo nani hano fama ka rewɓe ɓen ɗon pantini jadimin Zara Bukar. Mina rewɓe gonno tampa sabi wakkatiji gon neɗɗo no fina wala baadalel gotel sey neɗɗo wurto yaasi tefowa faawi a bone wakkatiji gon naata suudu wulla faa bone ñaama ɗum ngam on ngala ko ñaamete on gi'i juuɗe an ɗe leɗɗe peƴƴanmi hokke gaari mi wadda sukaaɓe am minen ele he gomnati walla min minen gaɗana gomnati bawɗe amin fuu minen dogoni dow jonde koye amin
ndiyam wala ñamdu du kondan noona kanon nini min gontiri finde ko rewɓe gonno gaɗa ɗum yaade tenoyɗe leɗɗe sonna tefirde ko ñamte ɗum garji fooreɓe kadi ɗum hande dabbaji du kanti
daboɓi sun kaari
ngam barke ñalane julɗe rewɓe leydi Niger ni fedde rewɓe hawjiɓe filla sigila dow wonƴi tagol bakaji web nonni Niger waɗi kawral mabɓe hande subana horejo fedde den holli wiide no hayeji mabɓe woni ɓe gaɗana himɓe yewtereji pindinol nonni dow caɗale gonɗi nder filla wonƴi tagol bakaji e bien ni hano golleji ɓe gatti yeeso ko moƴƴinta hano gurna himɓe nonni marichet nonni Adamu Amadou Samirani o fantini jadimin Asumana Shina.
Les femmes sont les plus
fi wonji tagol bakaji o rewɓe ɗum ɓuri memude misali nden koƴi nokkuje towtuɗe goduɗe ndiyam wonƴi tagol bakaji on no waddan wulare waɗa nder mum sanne ndiyam ɗan do no sortoto say to rewɓe ummi tefoyde ndiyam to woɗɗi kaden rafi leɗɗe no waddan ko wulare nden ɓeydo sanne fa to ɓe keɓta nokkuje to ɓe kawrata gollude min pamtinan ɓe nde ñalande koye haalaji ko tuga dow ko ƴewta nimɓe fuu rewɓe no paman tinnare nde kaani waddude min gattanɓe nder sawaraji to yaadu yeeso harto fii wonƴi tagol bakaji ɗam ngam kamɓe koye maɓɓe iɓe ngoodi mballaji maɓɓe ɗiɓe gaddata to fii wonƴi tagol bakaji ɗam
rewɓe Tirozerin région Agadez ni waɗi niya hokkugo ardiɓe talkuru duɗo ko moƴƴinta hano golle maɓɓe nonni dow fi gurnam ɓi adama wooɗa nani fama kammadan hawwa bako ardiɗo jangirɗe hano jangirde cs Tirozerin o holli hano gere koɓe kaaja nder koɓe ƴami nani fama ka ahmed fellam waddi
comme ala coutume
yeru no ɗum wowirno waɗirede nder fina tawa nani talkuru kulle goɗɗe ko rewɓe ɓe département mo Tirozerin ƴamti arande fuu ñiɓanede loctorore wattude guineji gollitirɗi nder mum ko tabintinta cellal sukaɓe e inniraɓe mum'en waddande loctorore chonichar machine ko ƴewata ko woni nder reedu e fa hande wattude dow inde loctorore nde loctorojo ƴeewo rewɓe heɓan de fa hande mosala saɗorna ndiyam tawaɗo nder Tirozerin howude jangirɗe lekkoloji ciro gam tabintinde ndenagu sukaɓe amin wattude dow inde mairie on lorea koƴa mburi gam renude cellal sukaɓe e inniraɓe muɗum ɗum hoytinana rewɓe golla keƴora koye muɗum nder pelle e campaniji mu'en
moyenne entreprise
hande suba ni ano himbe perobe non ni tiede hawrana mabbe non do ko kawrana tiede gambe balla be rewbe do kambe goni ano himbe perobe non ni be wuro ano abala non ni garbe abala wari jodi der region tilabiri sigilam odo minister hawjini e fi rewbe e denol tukabe kannati yeso ano kawrol tiede non ni do balla bibbe wurobe filinge don do gambarke nyalane julde rewbe be leydi Niger wadi be gadi ballaka nani fama ka madam Allah wuri Aminata Zurkalleini minister kawjido e fi rewbe fantini jadimin mamman ada
la persistance
o la rafidena ko tawado der leydi meden emi kawral jawdi fadde idun hojane labi ko hisinta himbe fi ko basi on waddata fudu harto rewbe e sukabe dun buri der lawol majjun wadi ko ministere hawji de fi rewbe e yaadu yeso sukabe e den nyalandi no wadda nangonol mudun yaade to rewbe be departement abala e goybe wuroji mu en be rafi kajerom de nagu won e bonnude fi gorna mun en
impact leur condition de vie
hande ni lumo kollol ko rewbe lardube hanti e rewbe lardube non be leydi Niger ciube der region ngigi dum fu be gaddana jiddire bumbure ibe gadda hano kollol mabbe gol non ni don do gandal jengo nyalane ittanane julde rewbe be leydi Niger nani ko goto der rewbe fantini Amina Mohammed i leydi difano gardo to batugo nani ko hokki jaadi min Habibu Garba
cikaran 52
mo en mi wodana duubi chapande joje didi mi lardudo mo leedi difa lumo kollol gon mi waddana ure fedde CICR kan hokki min tede puddorde lumaakum e gadi barke do gan kanje ni wadi mi garmi to lumo kollol ledde turare te fammi mi watta ure diyan dan hano chondi sandal en e turare jugo mi hawru dira mi do wodi taniraabe gombe to am tede ure de kan ni min nawtorto he ba tede e kol ko taniraabe am be he sukaabe am der mun ni min nyamata min cisuda nabe are e kol gonga be balli min sanne gandem mun der torata min goni gaminen lardube minen jurmini jonka Allah yettama mido heba lumo no wodiri gam piol barakai wala barke fu min kai piyo bara no yurmin tokanno denne be balli gam be keba jaaki yeso hanno min kebiri gomnati kai wala tafa de pelle de kai no balla
kungiya wonna isati tikete ba kamuna
gagnalane julde rewbe leydi Niger noni biro jodani wo leydi America wonde de leydi Niger kenga wadi batu mun do der gallunyome gam hokkugo barjari debbo leydi Niger noni mo hitane de don do gan andango hala golle lobbe de jomun wonno wadam hunde non ko beydanta leydi Niger darja nonni Samira Ben Usman horejo fedde Nigerial nonni kebudo barjari do kan woni barjari arani nonni nani famaka Rabia may kan waddi.
C'est un grand privilège.
Noveltare maunde dun latani kam hebude ndi mbarjari no dekirabe sogeji maydi nom mballitim mi joqini projet gom ngadonobe tindinoje tokkitade be keba hejorde ko e mabbe fa be mbawa wallitide koreji mabbe e ko e mum mbarjari ndi kemindi di fa handen kambe mballitammi be kemnomi nangande wodi du mido tawa e jonde mabbe gam wallude be der lawol projet mballi robe be kejora ko e mabbe ko jimmi e be rewbe woni be cinga kampaniji mabbe gollude wadude ko weli be e gollidide du e hakkeji mabbe
de jouir de leur droit.
Bonon da lore wadi kenga Alkamisa wurtorde wuro Agadez lore makka wonduka himbe kemet dido ipe pai shirfa der departement Bilma der bonon da oni goto mai chapande tato e jenai nauni sappo e goo wadi naunere sattuni goto der gadube hano bonon da lore kani o fantini jadimi Musa Mamman no dum wadiri
kim babba mutana muke
min gonana der lore ikadogga ko min potti e lore a ngatuka nebban koltagon to no kure den do junni torde no wodi lore kandu no watti nimbe fa heewi na ko gare no dari le makka e junni taaki makka non ka onyoroi sango woto jonkay ne ka yeyi samoyde gare nauna ke sanne amma mi yi neddo goto ciortado le lore kan wi'a wonda e yonki dei helube e ko nauni der beno dudi san
gaskiya suna da dama
min ngada ko buri himbe kemdo der motoka en be leydi damagara min sappo dido nino tato amin du barmi are kanyin goni ko nyodi himbe da amin gonna ko foda ko a wurtina der arde en arde kawno wurtine non wobben don leyton baajo
nyalane o ko wadugo tewtoru tefol talkuru bakka ni ko dubi wina idi e noga idi ni moccinama kenga der portal gal ministry be gadi deni lamdo jabi ni dun fuddoite noni nane bi en tewtoru dun no wadate sappo e jettati lewru jie nonni ko fero diri e noga e jiego o lewru jie ko illa arande andina der andi norade wadane idi lewru me nonno ni fedde lady de latol balni be buray dubi nogay no wadan latol bal chakiti ngol nonni ko tefol jaaki yeso ko tefol coupe mo afrique des nations nonni ko egypte 2023 mena no foto diran e fedde bal de lady togo der stade general seyni kontie do der gallu nyemay min jahan difani yewter men pindinol handen yeccata kunani ko andanon demun der baade laamu bari bari be der leedi difa no wodi debbo indirtite do magaram magaram oni kanko ni kalo do inde rewbe nonni imo darani hakkeji rewbe ngam fama hebo do noyi debbo magaram indirtirte noy wadde ko no inditire magaram na dume woni golle magaram na noy wadde ko magaram watte yeso rewbe lato laame nani famaka hasan kuluba hasan kulubali o fantini jaadi min no dum wontiri
magaram liddi wodi e berbere wite magaram e fulfulde bi en lami ardido rewbi no wodi magaram gondo hadda lami do no wodi magaram ko samaria magaram oni nabi en lami de samaria de konko lami rewbi
magaram ake cewa
dun won golla magaram on nabi en lami
ita take de incin en mata
kuma ita lami rewbi de samaria de senedo wari no hidi dewla debbu kabu ayoto taku e mudo saini kala na magaram nabi en lami ka haldata e debbo on dey se suka debbo no fu ayotota sahobe makko gandemo um bonayno magaram on wodi dawla sanni o mo jogi dawla rewbe rewbe no jogi dawla makko de rewbe lataaki gombe cankitiide ne wawa haldude e debbo kaabu tewe yi ay magaram on magaram gondo hada laamu kehol sawara lami do on fu do fi rewbe konko ewoto dum o mo jogi dawla lamido on lamido no jogi darja makko konko magaram o mo heedu hakkune rewbe ben e worbe en goddo mo wonni de hoggo lamido magaram on do baato lamido hani wala e cuudi mudum konko hollata dum dun sabi de lamido no hude makko wakkati fu no wonni de sudu lamido
kina shiri ke da jakadiya a kullum ma ke ci a dakin sarki
no ne watta ko wi e latika magaram na ronte non ya
magaram
wana tawa galno rewbi ka en kawratu chubu magaram deno wawi tawe onoyi be fu be tawta rewbe subu moyi on e bi a o men ji latu magaram
babu gadu
magaram o endan no heddi fa hande
ka yanzu hara
ta magaram on wala inde gon watta nokku magaram no e president wadan e samaria to president on ni e dawla magaram sab goddo no wawi imu fiemu hello magaram ni se hali den wala fu bawde halde e mudum magaram o hande yekitama
amma manta
nani ko jaadi min mo wuro difa gudi abdurrahman o waddani min do de min dernante on habaruji min e fulfulde seyde lamdo holli min jango min gaddan habaruji gom min jottonto mo ki en kirtento jam hirti amma jabbito don habaruji ko hausan kore ko hawa usman yottinta to mon nanno gada bi en hayo gada hano habaruji din fu jabbito don habaruji din jabbito don hano batto joda kalen ko nafisa adamu sirfo waddata yende jeego o e min tagi sappo e joy studio
kalangu Diva do Radio Alternative
Lamba chapan ejena topere inay FM Zender
do Radio Gaskia Lamba chapan ejetati ejena topere ejoy FM
Mara ido Radio Sarawnia
Lamba hemre edidi topere ego o FM Kyota
do Bonfere Fuma Lamba chapan ejena FM Studio Kalangu